BTK Entertainment Music.
The coming of Junior Kanyama.
Just makes on the beat.
If I be seke vya kutulu, na mishimba ya mash.
Wangu ya mono, wangu tota ototo.
Top kila onde hoku.
Hakuna mono mchima, unakuveta bum bum bum.
No atatani yangu blesa.
Wakwishi wakushombe, wakwishi wakuchakate mama. Wakinine yangombe,
dumbuka.
Mahane miozela, zayelo.
Zayelo mama,
zayelo kuyema.
Zangi switi mbalala.
Chapa na mbunda ya usanga
Chiza yewe mama
Doa
Chiza yewe kuwa hea
Kimba shimono kwa kuimba angati
Oko nyoku Yefabi sekevya kutulove Tunava shukunga za msalukuno
Bagai kaya
kukashu kanyama. The way you wine your waist Nge useke seke mbunda yove kunyema ya tusela viseke Ani try boke shinge mwana mweseke Kumwenda lumbu shuritani lusi wekeke 30 minutes uwa kuona kukola Jimbunda jangana jase kuingi samu wakola Ahade jani talajino wangu mbituila Momo ya mbunda yove nguwa kumina ashila Zayelo
kwa lombo
Nguivile kokeke wana kuzubo nguwa sele kwe ya tuke ya nyamwana
Kuzubo
mwana kunguvete ya kungu shikishila wakungu kandu ninaia If I miss a kid, I'm going to get
over. Unamono Muchima,
let's go.
Wakwishi wakushombe, wakwishi wakuchakate mama, wakinine yangombe.
Dumbuka,
mahane miozela,
zayelo,
zayelo mama,
zayelo kuyema,
zangi switi mbalala,
zayelo mama,
zayelo kuwa hea,
chapa chigelo.
Chapa na mbunda ya usanga
Chiza yewe mama
Doa
Zayelo kuwa hea
Kimba shimono kwa kuimba angati
Hey No other than yangu blesa
Bagai gai kwa paji society
Chiza yelo na soft skin Wakaiwe chikuiva kana wangeo na kenye Chikowa chove kuchikwata Chandembe ndembe Taipi ya birimu kechigeva ndembe ndembe Na wishi wakukina na sinjonjo Not only that kuha kila o mangonjo Weche kungu chinja mudi ngengwa onguri na matoto Ya ize na kumona kumuchima tototo
yes.
Zayelo sweet like sugar The way you dance kushangeri kishi na kuhunga Chamuchano na uhasa kunona ndongo Wapo different wa ichilenga kuhangu No other than yangu blesa
Unamono mchima Unakuveta bum 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 Wakwishi wakushombe Wakwishi wakuchakate mama Wakinine yangombe
Dumbuka
Mahane miozela
Zayelo
Zayelo mama
Zayelo
kuyema
Zangi switi mbalala
Zayelo mama
Zayelo
kuwa hea
Chapo chigelo
Chapa na mbunda ya usanga
Chiza yewe mama
Doa
Zayelo kuwa hea
Kimba shimono kwa kuimba angati
Mwata Joseph Kamau Yolixoni Wanua pia na batoni kuchafuma Kanda kushikava ngisa kwechi
Bagai gai kwa paji society
No much shout out to this track Fry Whisk Ayo Mbappe Dali J Mark Dope Squad kwa Zambezi Atexi My boy Bad X TK Star Ayango Bresa, I got you. A junior Sky Biz, my trainer.
Some 8 base. Stream, download, and share.